nze bebi nsabira nebake ekyana kyenyika omutima kyakakana okuvale wasenga mu bulamu bwange wajjana ekiwujo ekikakanya obulamu okyusiza bingi mwana gwamalala refu ekyo byonna wabimalamu sana kuba wendi mwana gwe teyali tamani kuyiya tobakalabo kakano kawe kugunyagana eshinda janya njagala kusulawo wosuzeko
sula bulungi bebi wange sula bulungi munange zeno sula bubi kukame sisuze nawe sinubala sula bulungi hani wange okona munange zeno sula bubi kukame sisuze nawe sinubala
okona mubiri gusule eno nange gw'omutima wakutwala tonga yalirira gw'enshuwalensi yange waliwo ebizigira n'endowooza eriyakukoteko bwensisimuka nti nga kibadde kirooto naye bulootaloota ku nze ebirungi byonna ku nze naye beebibi birooterese makula obeibi sala zensabira muntu wange zimala tosaana kusaba ne allah nansonyiwa kubadde bwe ndayira ndayira linnya yohani yokikola otyondumya abalala obulungi bobunenkubye mbi obuleekala obunyabunyisa ningasuna ku mayinja leekala obunya banno
swatichayanjawulu nyo oli mulungi waterera sishanonya fusobuyekwe
Sula bubi, kubame sisuze na haka